Alif. Alif. Timi.
Hansky on the mix.
Tyrus, man. Bah!
Wakani yona mindo fiata. Kwamba mi Mason pinato wa saraka. Wakani yona mindo fiata. Kwamba mi Mason pinato wa saraka. Na wasame misi na kwere, wasoli jua ni kama giza lonene. Na wasame misi na kwere, wasoli jua ni kama giza lonene. Wasale wadao wenye dola kunisaka, midomo yao michafu na meno kama kashata miyoy. Kama geneza akili kama za kanga, tabia ni sita ronta tufinyu kasoro saba. One ton six yana shaka.
Wakani yona mindo fiata. Kwamba mi meiso pinato wa saraka. Wakani yona mindo fiata.
What we just do?
Twashika zetu ahari, tushike pesa kamanji, twahaso kama askari, twapiga plan up za paki kuspet, kwetu si shari na weekend sigeti kali, sio kwamba dingi ni mkali.
Wakani yona mindo fiata. Kwamba mi Mason pinato wa saraka. Wakani yona mindo fiata. Kwamba mi Mason pinato wa saraka.
Na wasame misi na kwere,
wasoli jua ni kama giza lonene.
Na wasame misi na kwere,
wasoli jua ni kama giza lonene.
Funny bench Vin Best, Eric Abalt.
Che, che. Na wasame misi na kwere,
msoli jua ni kama giza lonene.
Alif.
Timen.